Mbuzi, mbuzi. Mbuzi, mbuzi mnene.
Oya, oya. Kofla, kofla.
Politics not the disaster. Street hustler, politics ndo the disaster. Mini shifu kwa mta, nisha itwa the master. Spaghetti kwezo church, unadhani wendo pasta. GTA ki San Andreas, zuko lucky hauko bastard. Cut the only way, yondo njia umei master. I'm the goat, easy ends, unajua mindio matata. Defender KGK, niko super kama striker. Mindio, big big step and yona pigezo my strengths. How many times ume try from last year? Last year ulisema uta try the next year. Funga macho tuko wide, unaza tupea the ears. Cheza game pack kwa mangata watali. Jua sezi lose focus, mindio ISO kama lens, wamekuja in pairs. Mchimbi ya shatensa, kipigezo makona. Ungethani yako na band gidi. Chapi ya laya, unatupate uko kwa den.
Sina mention kwa Twitter,
maybe kwa tini.
Attention isipo jipa,
shida ni mimi.
Sina attention talipa,
sijui lini.
Sizi dedi maskini, erin by mask mimi.
Sina mention kwa Twitter,
maybe kwa tini.
Attention isipo jipa,
shida ni mimi.
Sina attention talipa,
sijui
lini. Sizi dedi maskini, erin by mask mimi.
Tuko savage ka 21, we toka ka 21. Azijawai ya tijumudungia mamiwani. Wanani try kwani hawajui mini nani. Please don't test me, mi spendi miti honey. Keep distance nani songa mbali na mia. Ujaskia mini ronka wakadinali neza choke your throat. Kama moshi ya bangi, madness pound diski wa na zero bandage. Track zao garbage, zitu heavy luggage. Walinipima so narudi kwa rampage. Ukileta beef na kukarangia na cabbage. Fuck this government na isema na courage. Waki hate sonda wanani encourage. Wako worried kila saa na wa challenge. Na wa smoke, na wa seti kwa chalice. Kila saa na wa challenge.
Sina mention kwa Twitter,
maybe kwa tini.
Attention isipo jipa,
shida ni mimi.
Sina attention talipa,
sijui nini.
Sizi dedi maskini, erin by mask mimi.
Sina mention kwa Twitter,
maybe kwa tini.
Attention isipo jipa,
shida ni mimi.
Sina attention talipa,
sijui nini.
Sizi dedi maskini, erin by mask mimi.
Kuja na riz ni kusetie magiz. Kuja na list tukutoe kwa mabiz. Usi breeze, una deal na machiz. Ndiyo uroge hii design bro, endaya iriz. Chuja ni team zina watupisha mbao. Chuja masnitch wasikuuzie ubao. Chunga ma street wasikufikie fao. Stories za kwetu ni vile tulizoza kwao. Smile ionekane vile sura ni mbaya. Na freestyle magizani wanashuku ni umalaya. Najitingia makejani na manduku za ulaya. So broker uwezani uneza itisha retire. Nikona skills nikitumia wanasema sina chills. Nikona bills nikitulia na jipata sina meals. Neza diswa tukamia kuprove how I feel. We ni fake na kurumia jumemes na watu wa real.
Niko baking fam lazima ibonye. Waristi wako bathing vile na waosha. Wananisaka dina shindo niko. Kumbe tuko news vile tume abuse. Overdose akili mefuse. Tuna wakonju wana tu confuse. Hezi toka udu lazima udui nitoke. Kasi evil lazima ni watoke. I'm so evil na nadaizi nitoke. I'm sorry si evil lazima mto ya bonye. Tona wakashika dipe. Anaku free lazima walipe. Mini mziza oh nuajibike. Ni wanyo alafu cut ni wapige. Ndo mjuni ya dunge though nikimaza na jipata na marigrets. So ni better ni wa fishnet.
Sina mention kwa Twitter,
maybe kwa tini.
Attention isipo jipa,
shida ni mimi.
Sina attention talipa,
sijui lini.
Sizi dedi maskini, erin by mask mimi.
Sina mention kwa Twitter,
maybe kwa tini.
Attention isipo jipa,
shida ni mimi.
Sina attention talipa,
sijui lini.
Sizi dedi maskini,
erin by mask mimi.
Attention is for jipa. Sina mention talipa.
Attention is for jipa.
Sina
mention talipa.